urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubahikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni kiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo, abarwanyi b'umutwe wa Mai Mai witwa Biloze Bishambuke batangaje ko bafashe bunyago abaturage 40 bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bitero bagabye mu nsisiro zahitwa mu Bibogobogo. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuvugizi w'uwo mutwe Aimable Nabulizi yavuze ko yemeye gutanga abo baturage ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Kongo, MONUSCO. Ku murongo wa telefone aravugana na Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo.
Ariho amateka y'abaraya arimo abagore, abana ndetse n'abagabo. Abo bantu turabafite so kuvuga ngo twabishe ko turabarisha neza, barya neza, baryama neza, ndetse n'umutekano ko barawurindirwa neza cyane.
Abo baturage ni bangahe?
Abo baturage ni 40. Twafashe abagore 12, dufata abakobwa, ubwana bw'ubukobwa buto buto 15, dufata ubwana bw'ubuhungu 13. Abo bose nibo bagize abantu 40.
None mwe nka Biloze Bishambuke, niki musaba kugira ngo abo baturage barekugwe?
Dusabye MONUSCO. MONUSCO niwe twabaha bakabasubiza mu ngo zabo, bakabasubiza kuri ba papa babo, ba mama babo, cyangwa se mu ngo zabo. No. Abagabo babo, kaba bagore bakabasubiza ku bagabo babo.
Hari ikiguzi cy'amafaranga muri kubasaba kugira ngo mubarekure?
Urumva Biloze Bishambuke, nakubwiye kuva kera nta mafaranga isaba, nta n'ikintu usaba, ariko bokenera kisabuni ku kazi bakoze. Namwe nti mwofa kuza gusaba amaboko gusa. Icyo basaba ni ukugira ngo babaheze MONUSCO kabasubiza hariya, ariko na MONUSCO ntiyoza gusa amaboko gusa. Twakoze akazi, ni umurimo twakoze uzwi ni leta ya Congo na komunote internationale yose irayizi umurimo twakoze.
Ubu abo baturage mwafatiye mu ntambara bari hehe?
Abaturage baracyari hano mu Bibogobogo, niyo bakiri tabo baraja, ntabwo twabajane kuri eta majoro ya Biloze Bishambuke ari azamirimba cyangwa se za Gitumba. Hano niho bakiri za Bibogobogo na MONUSCO n'izira dusanga hano, niyo tubafite.
Uvugana n'ijwi rya Amerika muri kino cyumweru ariko wa gatatu, wari wavuze yuko Biloze Bishambuke itari mu ntambara. Uyu munsi yagaragaye mu ntambara gute kandi?
Biloze Bishambuke n'abantu barinda umutekano w'abaturage n'ibintu zabo. Icyo nicyo kintu dukora. Ntabwo tumva yuko abaturage umutekano wabo wahungabanye ngo twicare tugumaho. Twatetse imyaka irenga kuva muri 1996 kugeza kuri none, abaturage nta mutekano bafite. None iyo twumvise bintu byo ngibyo, tugomba kuhagera tukareba umutekano wabo ukuntu umeze.
Urakoze Aimable Nabulizi ku kiganiro hajwi rya Amerika.
Nagushimiye cyane, na urakoze.
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi, aho leta yatanze itegeko rikuraho gusenga mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe mu gihugu. Gusa iki cyemezo nticyashimishije bamwe mu banyamadini. Desire Hatungimana araduha inkuru irambuye.
Ubwo rwandiko rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji, amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe. Ati no kwibutsa kuko hari abadohotse ku mategeko asanzwe agenga amadini biyemereje mu mwaka w'2014. Martin Ninteretse amenyesha ko baburamatari babasavye kubahiriza ayo mategeko agenga amadini. Amenyesha ko ubu hibonekeza akajagari mu madini, leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona aricyo gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa.
Kuryo biri mu mategeko ibwirizwa kugenga kungene amashengero akora, na cyane cyane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise, kuko aricyo bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu. No mu byo bazana hariho icyo bita programme de culte. Senga ni vyiza kandi turakenguruka, ni Imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe mugabo namwe handise yuko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushaka kuwa Mungu ariko barasenga hari umwanya w'akazi kugira uce niyo mana uyisabe iguhezagire kuvyo wakoze.
Abanyagihugu baganira na Radio Ijwi ry'Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza, bamenyesha ko iyo ngingo bayishima.
Hari igihe abantu babiruhukiye ugaca usanga bariko barabavuga batera induru canke abana bacu barababuza kwiga ndetse ugaca usanga ntibigenze neza.
Je kubwanje iyo ngingo mbona atari ngingo mbi, ndavye amasaha yo gusengera vyiza rero bo bifatira umwanya hanyuma bagasenga umwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana.
Abarongoye amadini bobo siko babibona, bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana, bati ni no kudohoka kwiragi ry'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Yasaba Abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora.
Ugusenga niko kwatabaye igihugu cacu, ugusenga niko kwafashije igihugu cacu gushika ugishyize uno munsi. Nimba ko uno munsi igihugu cacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana. Simbona icatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho amasaha y'akazi. Simbona iyo mpamvu.
Iyo ukwizera kugabanutse mu bantu, ibyaha bica byiyongera, leta nayo bizohava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera, abantu bakagira ukwizera kugabanutse. Numva ari ingorane cyane, kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza. Byari bikwiye kubanza guhamagara abarongo ya mashengero mbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategure imitima y'abakristo. Kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo rw'abakristo n'ukuri ntabwo twabishimye.
Burya gusenga kumeze nko kurya. Burya umuntu umushingiye ngo uzoturya amasaha ya naya nawe afise inzara cyangwa se afise ingorane muri we, usa n'umuntu mwishe. Kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami, usanga abami kenshi babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye, bakoranya abantu bagasenga nshubwenge bagaza yaburira abantu gusenga. Aravugara amadini, murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitorohereje abarundi.
Mu byo babura amatari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cya none. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi kuri mikro muri studio mugiye kubana nanjye Christine Usabye ndetse
nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu, uyu munsi turaganira ku rubyiruko rugeze mu gihe cyo gushaka by'umwihariko ababyariye mu rugo, yaba abahungu cyangwa se abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga.
Mu busanzwe bibaho ko bamwe mu rubyiruko bitegura kurushinga ariko bakumva ko batashaka umukobwa cyangwa umuhungu ufite umwana bitewe n'imyumvire yuko umuntu byabayeho aba adafite imico myiza. Ku rundi ruhande ariko, hari n'ubwo usanga ubwoba bwo kubana n'umuntu ufite umwana bushingira ku gutinya uburyo imiryango bakomokamo izabifata.
Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona giteye impungenge mu kubana n'umuhungu cyangwa se umukobwa ufite umwana. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bwa bamwe mu bashakanye bose bafite abana ku ruhande bagiye kudusangiza imibanire yabo uyu munsi. Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana? Turaza kumenya icyakorwa.
Iki kiganiro kiri bwibande ku rubyiruko rugeze mu gihe cyo gushaka by'umwihariko abafite abana, yaba abahungu cyangwa abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga. Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roger Niyigena ari uhagarariye iki kiganiro.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango. Amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri
iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirano abasha gukemuka
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cyanone twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi kuzindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Uganiriye n'abagize amahirwe yo gushinga urugo kandi rukaramba bakubwira ko bisaba kwiyemeza no kumaramaza kw'abantu babiri. Aha bibasaba ubukure, kwitanga, kumenyana, ikizere n'urukundo hagati ya bombi, kuko bibafasha kubana neza no kuzusanya.
Kwiyemeza kubana n'umuntu akaramata biba byiza iyo banje ukabiha umwanya uhagije ukabitekerezaho ukareba niba koko witeguye kuko hari benshi bahubukiye umushinga ubu bakaba bicuza
ubusanzwe hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma by'umwihariko umuntu abyara mbere yo gushinga urugo muri izo mpamvu twavugamo gufatwa ku ngufu kunanirwa kwifata cyangwa gushukwa ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'ibindi
kubyara mbere yo gushinga urugo bishobora gutera kwiheba kuwo byabayeho ariko nanone ku rundi ruhande hari abakubwira ko umukobwa cyangwa umusore byabayeho abazi neza inshingano z'urugo ndetse no gufata neza uwo bashakanye
bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi ntibavuga rumwe ku myumvire yo kutemera gushaka umukobwa wabyariye iwabo kimwe n'umuhungu wabyaye hanze bamwe bati aba yarabaye indaya abandi bati urukundo rugira yarwo yarongorwa reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore
umuntu wabyaye napfa kumwemera pe kandi umuntu aba yishakiye wenda nk'agakobwa katari kabyara nibyo byiza n'ubundi
uwo yaba yarabyariye iwabo tegwa bujya n'umutima mukunda namuzana
mpamvu batanga banga kuzana babyariye iwabo ni ikintu kimwe ngo nuko baba baragiye abandi basore baba barabagiye ko nyine abafite umwana wabo bakavuga ati reka tujye gushaka abandi batabyayeho natwe ari butuzana
impamvu baba batinya kumushaka nuko bavuga ngo yarabyaye ngo baramusubyuye ni imyumvire y'abantu bishyiramo n'ubundi busanzwe umukobwa n'umugore bose bari bamwirebye n'iki gihe kigeze
ubundi urasa afite uko akunda mukunda namwemera kandi n'uwo mwana nkamufasha kumurera
kandi n'umwana afite bitegwe nuko ngene we twabyumvikanye n'umwana tukamurera namwemera ntago namwiyandikishaho ariko nge namufasha kumurera kuhera kwa afite se wenda uwo aramubyaye hari igihe umukobwa ashobora gukora imibonano n'umuhungu wenda bibatunguye batarageza nk'imyaka y'ubukure ariko mu gihe umuzanye ugomba kumufasha umwana ukajya umumufasha ariko wenda akaba yamwiyandika isaka aba yazamwiyandikaho umva iyo myumvire ntabwo iriho y'abakusore batakwemera gushaka abakobwa babyari iwabo barimo iyo umuntu mwakundanye erega icyangombwa ni urukundo baba ku rukundo rutwikira ibyaha byinshi iyo umuntu mukunda ntabwo ureba ku byaha yarakoze akiri muto muri abana
byategwa nuko naba mukunda babakeka ko ari indaya nyine mukunda namwemera bitegwa nuko aba afite umwana abona ko kumurera bitashoboka
nuko badashobora gufatanya kurera umwana babyaranye ari umukobwa dari wabo afite imico myinshi itandukanye ku buryo umugabo adashobora kuyihanganira aba yaramenye guhura n'abagabo barenze umwe kandi umugabo yumva wabana n'umugabo umwe uwe wenyine gusa keretse wenda ari impamvu yumvikana yamuteye gutera uwo mukobwa ahandi nda nago nakemera kubana nawe
impamvu badashaka abasore badakunda gushaka umukobwa wabyariye iwabo tewe nuko bigaragara yuko baba baritwaye baba bataritwaye neza baranyuze mu ngeso zidakwiye none ubwo umusore arareba akavuga ati uyu muntu n'ubundi nimara kumushaka yabaye umugore ese azabasha kunyubaha ubwo rero impamvu abasore batabikora batyo nuko batekereza ko n'ubundi namara kugera mu rugo azabana n'ubundi umugabo wa buri umwe wese akaguma muri ya maraha yeye aba yaranyuze makiri mutoya
icya mbere cyo iyo bibigenze gutyo weho umusore we ufite umwana mu gasozi nangwa se umukobwa yarabyariye wawe ushobora kumutwara bitewe n'ukuntu umukunda nubundi nibashakana nubundi bizaguma byanze nibashakana nyine bazagira iki bizaguma byanze nyine azaguma abane na wundi yabyaranye nawe
arakoze cyane mugenzi wacu Ishimwe Honore n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza.
Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri ingingo. Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/282/32 cyangwa se kuri 07/78/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku rubyiruko rugeze mu gihe cyo gushaka, by'umwihariko ababyariye mu rugo yaba abahungu cyangwa abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga.
Abasore n'inkumi bagiye gushinga urugo babibaza ibibazo byinshi ndetse rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko bisunga bashatse imbere yabo kugira ngo babamenireho amabanga y'uko urugo rwubakwa.
Nshimiyimana Islon na Uwineza Isabel ni umugabo n'umugore bamaranye imyaka 5 babana. Muri iyo myaka bamaze babana babyaranye abana babiri. Ubu batuye Irukira mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Icyakora babanye buri umwe yarabanje kubyara umwana utari uwundi.
Mugenzi wacu Noel Manishimwe yasuye uyu muryango, nuko bagirana ikiganiro kigufi gikubiyemo ubuhamya bw'uburyo bombi bashakanye, buri umwe azi ko undi yabyaranye n'undi muntu.
Reka twumve inama aba bombi bagira abahungu n'abakobwa batarashinga urugo, by'umwihariko mu kubana n'umuntu ufite umwana.
Twasuye umuryango wa Isironi Nshimiyimana na Uwineza Isabel, n'umugabo n'umugore bafitanye abana, tukaba tugiye kubaha umwanya bakatubwira uburyo mwashakanye gute.
Twarakundanye nyine birangira dushakanye. Uyu nguyu yari afite umwana nanjye nyine mufite, nuko nyine turabana nyine nta kibazo.
Buri wese yari afite umwana yabyaye hanze. Hanyuma murahura mukurambagizanya, rero umwe ntiyashatse guhisha undi ko afite umwana, byagenze gute?
Oya, twese twari tubizi ko buri wese amufite n'undi amufite.
Umuryango wakiriye gute, sosiyete mutuyemo wakiriye gute kubana kwanyu?
Nta kibazo nyine twarabanye.
Icya mbere rero ni ukubwiza umuntu ukuri, nigiye nk'urugero nimba agiye kumurambanya cyangwa kumusura, umubwiza ukuri ukamubwira ngo nk'urugero nimba agiye kumusura mfite umwana, nawe yamufite akakubwira ngo ndamufite, mukabiganiraho byose mukabiha umurongo gutyo, nyine nta kibazo.
Ubungubu bwo mu mibanire yanyu mubanye mute, n'ibanga ni irihe?
Nta kibazo nyine tubanye neza, ibyo byo gucyurirana ngo abana ibiki n'ibikireka da, nabihari byo.
Ni izihe nama mwatanga ku bandi bantu yabo batarashinga ingo, kuko hari abantu batarashinga ingo bavuga ngo ngeze sinashaka umukobwa wabyaye, na cyangwa umukobwa akavuga ati ngeze sinashaka umusore wabyaye, abo bantu murabagira izihe nama?
Inama nyine ni ukubwizanya ukuri, bagakundana nyine. Mbona nta n'ikibazo bitwaye, ibintu warangije kubyiyumvishamo nta kibazo cyabyo.
Inama ni ukubwizanya ukuri, ubundi ugiye guhisha umuntu niko ukamuhisha ngo nta mwana mfite, ejo akazuma ngo warabyaye utayimubwirije ukuri. Ubwo rero icya mbere ni ukuvugisha ukuri mukanwa mukakiganiro, yaba agukunda akagukunda, yaba kwanga akakwanga, ariko amubwije ukuri.
Ubu mumaranye igihe kingana gite mushakanye Isironi na Isabelle?
Imyaka 5.
Ni ukuvuga abana buri wese wenda wa wundi wo ku ruhande afite mwamubyaye imbere y'iyo myaka 5? Mu myaka 5 mubanye mute?
Tubanye neza.
Nta kibazo rwose.
Hanyuma se uburenganzira bwa wa mwana yaba uwawe Isabelle, uburenganzira bwa wa mwana, ese ajya aza gusura umubyeyi we nta kibazo, nawe undagaza gusura umubyeyi we nta kibazo, bigenda gute?
Nta kibazo, umwe wanaba hano uwanjye aba hano turabana. N'uwiwe rero yashatse araza nta kibazo.
Umwana wawe yaje hano nta kibazo bafite?
Aba no ku cyiciro cyanjye, kuko tunabiganira n'umugore ndamubwira kugira ngo nzaze wumva ngo natanze amafaranga yagiye mu buryo utazi, tega tumushyire ku cyiciro cyacu tujye tumutangira iki, nituwere nk'umuryango wacu twe dutangire rimwe birangire gutyo nta kibazo agira.
Reka tubashimire cyane umuryango wa Isironi Nshimiyimana na Uwineza Isabelle bo mu mudugudu wa Cyamahehe muri Rukira mu karere ka Ngoma, ku buhamya musangije abatwumva mu kiganiro ejo. Murakoze cyane.
Yego, murakoze nawe.
arakoze cyane mugenzi wacu Noelman Shimwe ku kiganiro yagiranye n'umuryango wa Nshimimana Isilon na Uwineza Isabel bombi bashakanye burumwe aziko undi yabyaranye n'undi muntu. Reka dukomereze iki kiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi. Tubonereho duha umwanya mugenzi wacu Uwicyeza Christera adusangize ubwo butumwa, turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato.
Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none, ivuga ku bakobwa cyangwa abahungu babyaye batarashaka. Aho turi kwibaza tutese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana. Irambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati: "Nta kibazo kirimo kuba washaka umukobwa cyangwa umuhungu ufite umwana, kuko mwese mujya kubana mwifuza kuzabyara abana mukagura umuryango." Naho Nzambaza Imana Telesphone uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima yagize ati: "Gushakana n'umukobwa wabyaye nta kibazo rwose." Ati: "Mujya kubwije ukuri kubyamubayeho. Uwo mukobwa yageze mu rugo arubaka kuko aba yarabikuyemo isomo, naho umusore umuzanye aba ari intwari." Dukomeza, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati: "Icya mbere ni uko baba bakundanye kandi bakaba barabiganiriyeho. Ikibazo cyavuka mu gihe umwe muri bo yaba afite umwana akabihisha mugenzi we." Naho Kabira Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati: "Umukobwa cyangwa umuhungu wageze mu gihe cyo guhitamo uwo bazabana yahitamo udafite umwana, kuko usanga iyo wabyaye inshingano ziba zarahindutse." Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo, tuzabiheraho ubutaha. Bagenzi banjye basubirana ijambo.
Arakoze cyane mugenzi wacu Uwicyeza Christera, ndetse namwe mumaze kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Ubusanzwe ibibazo mu bantu bihoraho, ariko icy'ingenzi ni uburyo bene ibyo bibazo babikemura cyangwa se uko sosiyete ibafasha kubikemura. Mu mibanire y'abashakanye, iyo byanze gukemuka aho kwicana, ni byiza ko batandukana, kuko n'ubundi mariage ni amasezerano yo kubana. Iyo rero byanze arasinyurwa, buri wese amategeko akamuha uburenganzira bwe.
Ese kuba umuhungu cyangwa umukobwa yabyara mbere yo gushinga urugo cyangwa kubaka urugo, hari ingaruka byakagize kuri we bwite no ku muryango nyarwanda? Umuntu wabyariye iwabo mbere yo gushinga urugo muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari w'abantu akwiye gufatwa ute?
Ibisubizo kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi kuri iyi ngingo dukomeje kugarukaho, reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Manishimwe Noel yagiranye na Karinganire Charles, umuhanga mu by'imibanire y'abantu, akaba kandi n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu gashami k'ivugururamibereho.
Birumvikana uwo muryango kugira ngo ubundi muri rusange nk'uko nateruye mbivuga ubeho, ushingira navuga ku murongo cyitegererezo. Uwo murongo wubakiye ku muco, umuco w'igihugu, ariko tugomba kumenya ko hari n'umuco navuga rusange mpuzamahanga. Kuba rero ngo gushaka ubundi byagombye gushingira kwayo mategeko, kwayo mabwiriza, k'uwo murongo, kugira ngo abagiye gushinga urugo bazabane nta gutandukira, nta kubangamirana. Iyo yabyaye imbere rero noneho akajya gushaka afite umwana, birumvikana icyangombwa ni ukuvuga ngo ese cya gihango natatiye nkaba narabyaye mbere y'uko nshaka bizagenda bite? Uretse ko uko ibihe bisimburana umuryango n'imikorere yawo ntabwo ari ibintu ntayega, birahinduka. Hazamo imico yo hanze, hazamo ibyo dukurikira mu iki gihe kwikoranabuhanga, ibintu nk'ibyo. Noneho uko kubyara abo umwana wavutse ashobora kuba avutse ku buryo bunyuranye, ariko bakiyemeza ko bazashaka, ese babaho bate?
Ingingi mira zigirwa na bamwe mbere yuko bahitamo bo bazabana, akavuga ngo kubera ko nzi ko umukobwa runaka naringiye gutereta yabyaye, ubwo sinshobora kumushaka, cyangwa namenya ko umusore wanteretaga yabyaye sinshobora kumushaka. Ku rundi ruhande nanone hakaba abashobora kuba barabyaye mbere, yabona umuntu umutereta mu gondo turi mu bijyanye n'urukundo akamuhisha ko yabyaye mbere cyangwa hari umwana afite. Ibyo byo mubivuga hiki?
Nukuvuga nibyo byawe ndi nakubwiye byose byubakiye ku muco. Umukobwa wabyaye mbere ubundi bamwe bamufata nk'ikirumbo, wowe muhungu waba umukunda rero ukumva byanze bikunze mwagombye kubana, ariko iyo mbogamizi iyo mpungenge ikazamo. Nukuvuga ngo rero ahanini biterwa ndabonwa nte mu rwego rw'umuco wacu. Noneho n'abandi bakagenda bavuga yewe shaho washatse umugore wabyaye ije ni ibiki, ariko noneho nkuko nakubwiraga mu mihindukire hari abashobora kubyakira bakabyakira bakurikije uburyo umuco ugenda uhinduka, uburyo babibona ahandi. mbese uburyo bwo kubyakira. Ni ukuvuga ngo rero ibanga nyakuri ni hagati y'umukobwa n'umuhungu bagiye gushakana, bakabwizanya ukuri mbere y'igihe, nubwo wabihishe noneho nyuma waba ubimenye, aho bimenyekaniye mukagerageza kubwizanya ukuri kugira ngo wa mwana nawe bitazamubabaza agahungabana, kuko cyane cyane ingaruka ziremereye niwe zizaho. Umwana ni umuziranenge, yajya kubyarwa ntabwo yagiye inama n'ababyeyi, ariko kugira ngo mutegure ubuzima bw'ejo hazaza, mugore nawe mugabo ni mu byumvikaneho umwakire nta kibazo kirimo.
Mwarimu bikomojeho profese, umuntu wabyariye iwabo se sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete arimo ikwiriye kuba imufata gute?
Ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi byagombye kuba intandaro yo kumuhahana. Bivuge rero ngo umuryango waba wa wundi muto, waba wa wundi mugari, uzanyemo abavandimwe bo ku mukobwa no ku muhungu, bagombye nabo kubyumva bakabyakira. Noneho niba wumva ari ikintu kitakagombye kuza kuko gisebya umuco, hari ahandi babyemera ku buryo ufunguye, ariko noneho bakareba uburyo bajya bategura urubyiruko kugira ngo batagwa mw'uwo mutego. Ariko noneho niba habaye gituma uwo mutego ubaho, bakiyubakamo imbaraga zo kubyakira no kubaka ejo hazaza, aho kugira ngo batsimbarare gusa ku byabaye. Kandi ikibazo niba cyarabaye kiba gitewe n'abantu, kikagomba no gukosorwa n'abantu nanone.
Turamushimiye cyane Karinganiye Charles, umuhanga mu by'imibanire akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda.
Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 3232 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Tugeze muri ka kanya twahariye kubageza ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri. Aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingire ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari. Nabibutsa ko kuri iyi nsanganyamatsiko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko, twanabagejejeho ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye adusangiza inkuru y'ibyamubayeho. Si ibyo gusa, kuko mu kiganiro twaganiriye n'umusosiyologe aho yasobanuye ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu rikorewe ndetse n'icyakorwa kugira ngo rishire. Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Twihuse Kayiranga Jean Paul uherereye mu karere ka Gicumbi yagize ati: "Abanyarwanda baracyafite imyumvire yo kunena abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo. Imyumvire nk'iyo nyibona mu bice bitandukanye." Naho Mumbere Saidi uherereye mu karere ka Kirehe yagize ati: "Nkunda ibiganiro mutugezaho." Naho Buranga uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati: "Kuba umuntu yagira imiterere y'umubiri runaka ntibivuze ko agomba gukorerwa ivangura n'inena, haba mu kazi cyangwa ahandi." Naho Tembeya Jean-Claude uherereye mu karere ka Karongi yagize ati: "Abantu bakwiriye kunenga imyumvire y'uko kuba washobora akazi cyangwa wakora ibintu runaka bitagendera ku miterere y'umubiri." Ati: "Icyakorwa ni ukurushaho kwigisha Abanyarwanda, hakanashyirwaho itegeko rihana abakoze ivangura." Naho Kayirebwa Christine uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati: "Kuba umuntu afite imiterere runaka ntakwiye gukorerwa ihohoterwa, kuko bigira ingaruka ku mitekerereze bikavamo ihungabana."
Ikiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha, kandi tubashimiye kuba mwabanye natwe kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro kugeza aka kanya.
Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena, mu gihe Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma. Tubonereho kandi dushimira itsinda ry'abanyamakuru bagenzi bacu badufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro.
Amahoro y'Imana bane namwe, kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika ibategurira. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Dieudonné Cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe.